Exclusive from ZambianMusicSite.com.
Street Cat Donation. Young Shaku.
No worries for paying a professional musician.
Let's get keeping finest.
Big Jada Music.
Let's get it one more time. Let's go. You know what it is when the air is. We the team was
playing. Oh,
it's the past beat on the one.
Shambasa. Nali kwete fe kamane wizan. Lelo wacha patumba no wizan. Dimi satana la mekela mushanji chupofa tintaluka. Halo satana ndekera kosi.
Shini bwana uvi.
Na papa. Chintefo ndekera kosi.
Yeah, yeah.
Edu abashi.
Nali kwete fe kamane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushanji chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shini bwana uvi.
Na papa. Chintefo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Edu abashima. Nubi.
Chapas.
Beli kia bofyo shila pandash. Nino ni 2020 na mano. Hali njika te kwa tina wana. Nkwenti wabashie malo iwe ntaruka.
Na papa.
Chintefo ndekera kofi.
Umupashi wanti apa na winduka. Notipira webo wale mbomfya. Nukumeka mushiri shandi. Apa pepe, suza chita. Niku uza kaleza, suza chita. 2020, kuyeko bebele. Wanka kulin kwa tintibele. Jane ipalalile sebe. Kanda isweya, apa nshire sekesha. Bale sabe na pebare teka. Satana shonongo magogi uko.
Nali kwete fe kamane winan. Lelo wacha fatumba no winan. Limi satana la mekela mushanji chupofa tintaruka. Halo satana ndekera kofi.
Shini bwanda uvi.
Na papa. Chintefo ndekera kofi.
Yeah, yeah.
Edu abashima. Nubi.
Chapas.
Beli kia bofyo shila pandash. Ino ni 2020 na manosh. Hali njika te kwa tina wana. Nkwenti wabashie malo iwe ntaruka. Chintefo ndekera kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndekera kofi.
Ya wana malesa wana masha.
Chintefo ndekera kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndekera kofi.
Na papa.
Chapas.
Don't worry, it's for paying a professional music. Cast beats on the 1-2.
Big Jada Music.
ZambianMusicSite.com.